teddi faydi min calmini kala kadi ɓe oɗo wattu studio tammani yewtere ben hertannaɓe sukaɓe actide jeune kala cakkita yontere asawere hannde baylo ana wondi ɗo ben jawandu feere am no mbaɗɗa
mbiɗo selli basu fou waɗa sembe se ko a ñalli e jaam en mbiya capantati e goho lewru julien gonɗe e muɗum sembe kabaruji ɗi anni en puɗɗiran le leydi ndi hono haala ɗati ɗi gouvernement o wondi e halde ñalawma hannde o koɓe kani tabade yogga sukaɓe kay kolli tiwide wattu kettiniɓeɓe ɗo ɓe mbawa golluɗiɗo golleji fouru caggal muɗum en jaranɗa fiya bugu commune nayoɓe ɗo bomakko ɗo caggal ko suka jokko law wara toon ko wiyam police ngaɓe naati e juuɗe garen timminiren birki sembe calɗi
jawno feere mbiyan heeƴo golle gouvernement o kanko mi cogel ko kala mayga holti ɗum keñen no mbiyan yesso yimɓe CNT
a wofo e fewi holliti ndiwi ɗati nayyi o hani nangude ñalawma hannde o sukaɓe kay kolliti wi ɗiɗo ɗati tabadiɗi wona ko yaafi fewi ñalawma hannde o saabi de wattu ko heddiniɓe ko dana famɗi keɗɗenmo kanko noddirte Aliou Gueye o kanko laami fedde ne noddirte Rena Zemde komo sifi dow hen
yalla ɗatiɗi o haali haala muɗum ɗi fou ana wawi waɗede lebbi jettina timmode laamu hakkude rew min kaali miloji an ɗum wawa heɓede sababu muɗum leydi mali ndi no wordi no ñalawma hannde o ɗum wawa heɓede waɗede so ni jaabungaji kantiɗi woni komin jiiɗi hedde le hen nde haala ko haali no ñalawma hannde o fou himmeji sukaɓe jokolɓe ana hen ga somi kaali no famirte kallo haala himmeji sukaɓe hannde fou haalan wajibi jande mabɓe haalan golle mabɓe ɗum ko wodani kabaru golle o ni wala fou haalayi tekkuɗi kalade banggal muɗum
oumar wegolo mbiyan examen kap timmi leydi ndaɗo yontere ko ɓaari mbiyan uñadi nogao immotoɓe gonno hen dutateji leydi ndi foof ɓe paccano e les centre uji capanɗe jeeɗi e jeegom
kamɓe laamiɓe académie gay gonɗi leydi ndi ɓeɓi golleɗi peewi sanne sukaɓe dum mbi gaɗi ko mbawi
nde laamu motti examen cap hitane hikka naroɓe ko ɓuuri teme joyon wonno hen nde wi laamiɗo académie d' enseignement mofti dawda dumbiya examen ngaji ɗi waɗi fa feewi gaɗu e tawede muɗum fou holti wiide won tiɗɗalaji mataɗi saabi ko jangguinoɓe ciñinɓe sappo e joyi lewru octobre hitande 2016 huncanayi ɗum hoore
hikka examen ngaji sukaɓeɓe waɗi lewtiɗi allah mawɗo sanne sanne ko saabi bini ɗum yo allah haali hono jangguinoɓe murtere muɗum nde ka ɗum ɗo fou min mbawi kay tinade sukaɓe kamɓe wadde ɓeɗo fou gaɗi sona hono mo tawaka toon ñande muɗum nde
nartoɓe kañum en ka holliti wiide ɓe gaɗi koɓe mbawi keɗo ɗen naroɓe yogaɓe ila sikasu ko wi dow hen
bon pour moi quand même
min ka tiɗɗi allah fou mi yaali hen ayo min mbawi wadde examen o joni kay jaabu amen owoni komin domi bordere o ka tiɗali fewi ka CCI o mi yeehi hen tiɗɗi allah seeɗa CCI o ana yaafi sanne kañum ɓuuri bordere o CCI o lataki hunde yaafude fewi
miccitoɗen wiide caggal examen ngaji bindi kappo o examen ji golle waran fuɗɗude kañum ndu le timmoɗo yontere nde
jawno feere mbiyon e dow yamirore suudu saria komi norɓeɗo bamako mbiyan policeaɓe jeegoma uddama suudu mbiyan kaso muɗu bamako ndeɗo yontere
ɓeɗo police ngaɓe sikkita wiyede kañi en mbaɗi suka jokkolo laafiya bugule commune nayoɓe ɗo bamako ɗo wiyama wattu jonoɓe naati e juuɗe ɗum woni police ngaɓe wonɓe le fedde nde noddirta brigade anticriminel le leydi meɗen ndi kamɓe sukaɓe jokkolɓe wonɓe to laafiya bugutoɓe mbiɓe beltiki do hen sanne ka ɗum e tawede fo ɓe mbiɓe danata golleji mabɓe ɗi ɓe ƴewtuto yalla hono séria o hani taccirede
en no mbiyan keɗoto adama diara kowoni keƴaɗo haala sukaɓe laafiya bugu ko hani mouhamadou baba kunta
déjà que
séria no wondi e gollude golle muɗum kanko procureur o omo wondi e darade darde makko min beltiki to hen sanne miɗen kolimono golle makko o worrino dow min darnan hono majireji amen ɗi kay ka min joppirta hunde ni tan mi keddoto ƴewde ɗum miɗen domti fa saria
jamano feere en jahan to kay toon ɗo jokolɓe ɗum gaɗi majire mbiyan banggal hawa dembaya
a wofo fe ɓeɗo sukaɓe jokolɓe tacci toon ɗatol gongol tongol kako sakiti ko sembe seku wiyama ɓe joppiti golɗo ɗatol gotol noon ɓe kollitirwi ɗum woni sukaɓe jokolɓe wonɓe le fedde plateforme rénovation de la route ɗum woni ƴeewe yalla hono ngol ɗo ɗatol ngol mbarowol kiloji sappo hani moƴƴintinirede fa keɓen famtare keɓɓenmo kanko noddirteɗo Modibo Sisso ko kanko jottinoo kabaruji ndeɗo fedde nde noddirte plateforme nde komo sifi dow hen
ila lewru mai juin jonkale lewru juin min goni wattu toɓo yaade ɗo laawungol wona ko yaafi kiloji sappo e ɗiɗi tan min mbawa famude ko golleji ɗi heɓa e fuɗɗude fa hande ɗum saabi so bami anniye hande uddude laawi ɓande kayi yaade fa bofla ɓi 5 heures beete warde 6 heures beete eɗum wawi ɓeydade
jawno feere mbiyan kumaniɓe kabaru ɗatili région holti wiide oɗo mbiyan golle o wonna fewi fanda laamu o yo ɓuuri foof yimɓe OMBS en jahanna yewtere meɗen mini magga oumar wegolo hannde ka e mbiyan meman haala mbiyan tuniji mbiyan surbaɓe mbiyan ko nande mumen
noon wori sembe seku so ɗum haalama ɓe acca haqqi heeɗiɓe en wattu joni sabide ko heewi ɓeɗo sukaɓe rewɓe farde muɗe nadde e dewlina farde muɗe heɓude sukaɓe keɓan ɗiɗo tiɗallaji mawɗi yogaɓe antun ɓaman poɗɗele woɓɓe antundu nawtiro hono cewroɓe ɓaleɓe wonɓe le leydi meɗen ndi fa keɓen famtare keɗɗen Ablaye Kassé kañe e Aliou Cissé ko pewni en dow hen.
Min ila duuɓi sappo en tati poɗɗum yiide al aada am illa ñande muɗum fa hande lewru fo mi yiyan reedu nawru mawdu mata miso mi yihi iyan demmoɗo on o kañum woni defanowo kan safare ɓaleɓe hokka kam mi yara mi meeɗali yaare dogotoro kay sababu majjum leɗɗe ɓaleɓe ɗe ni mbomi ɗumne wala fo ko nafi kan saabi nawalla o timmali.
Hadizatu Touré o noddirte kanko kañe honoraɓe makko fahi fu ana e tampere nde ɓe kalta saabi ko saraɓe mabɓe salto sawruje nawala gonɗo e mabɓe o wakkati soɓe go e tundi ɗum e tawede muɗum fu yoga yimɓele andanɓe kabaruji ɓiliɗe fina tawaka fu ana daalo wiide nawala o ana wawi waddude sukaɓe rawɓe kutteje mawɗe ɗe cellal mabɓe. Rose Kebe andanɗo fina tawa kala o hakkunde yimɓele kurtiɓe.
Suka debbo fu matawo nawalla mawɗo sanne sanne so yii al aada muɗum eɗen kura sawrude saabi eɓe mbiyan iɗum saabi ɓe mbina ɗum heɓude reedu nden no wayde sawrude ɗum ɗone ana fanɗina fewi geeƴi ɓiɓɓe joomum ana haɗa ɗum heɓude sukaɓe ana saabi mbina ɗum heddade e nawalla muɗum o du hande hande neɗɗo mo yiɗa ɓamude reedu safare a niɓɓuti ko hatta ɗum nden no wala fu ko hatta en sawrude ɓen ɗon sukaɓe.
Yimɓelle andanɓe kabaruji ɓiliɗe cellal ka holiti wiide wala fu kutteje ɓiliɗi e ɓamugol safaje mawɗe sakkaɗe nawala o nga ɓamde muɗum no ɓoyiri kana dogi kutteje no holitiri wiide docteur Traolé le sud dogotoro
pongier. Wowude ɓamude safare du ana jogui tiɗalla saabi sa a wowi hunde ko matuɗa fu a ɓama laato fa laɗɗa maccuɗo joomum wala fo mbawɗa muñude kasi nawal oɗo yettaki fu a ɓama saabi ɗum laati ke hunde nde mbawɗa.
Ko ɗum tawa fu yimɓelle andanɓe kabaruji ɓiliɗe cellal ka ana daalo sukaɓe rewɓe fati ɓe ɓamana hoore mabɓe leɗɗe ɗe.
Jehenne yewtere meɗen Harou Sembe Thialdi jawno fere mbiyan ken ekkitinowo basket surbaɓe ɓe mbiyan heɓinali duuɓi sappo jetti Amadou Bamba na junggo suudu saria commune ɓerɗe gilla ñande 3 ƴaɓɓine nde
o naati juuɗe caggal ko journal New York Times ngal holliti wiide laaluji kañe e wajjinbinde sukaɓe rewɓe leldo e mabɓe ɗum waɗama fewde e mabɓe wakkati nde ɓe laamino oɗo nokkunde micciteɗen wiide duuɓiɗo immadaradiane gondi e wadde kaɗɗo e tawde fo procureur commune nayoɓe ɗo Bamba ko ɗo kay holliti wiide dañal ko tannile hen koyɗe seeɗa saabi de yewtereji mabɓe ɗi ana godi le caggal leydi ndi ɓe keɓata hettinede yimɓele ɓe fof keɗɗemo kanko noddirte Marco Sissoko kollo le sous tribunal commune ayoɓe ɗo Bamba ko ɗo ko wasifiɗo hen
min keeɓi plainte uji rewɓe yoɓaɓe gaɗoɓe basket nden suudu saria ndu fuɗɗi forgol latingol sababu nanude e juuɗe laamu o kanko entraîneur o mo hande hande o kane juuɗe amen batte bonandaji lende e raffinedi fewde e sukaɓe so wali kabaruji jus latiɗi sababu heffe tawama gonga noon ndenno kiiti waɗete dow muɗum.
Oumar Wegol en mbiyan championnat deuxième division les régions kay kikɗa ko hande fuɗɗude to mbiyan Sadda Ablaye Makkoro Sissoko kay
non wori ɗum AS Baffing Bafoula mbiyan hani fiddude e AS Tamora gomɓe nokku noddirte ɗe yelimani soko mabɓe ko timmi AS Jariyade tokkoto guɓal ngal kitangal an hani fiddude espoir Nioro di Sahel janggo ɓe mbi so lanɗo jaaɓi rêve de bafonde keñe ba an hani fiddude e yiriba de kay le on ɗo wattu fourdou so balo mabɓe o timmi AS de kayan hani fiddude AS Karta Diema
jawno fere mi numa ɗum timminta yewtere meɗen hannde nde
noon woni sembe se ko noon mbireten wakkati fournoon so maggu weeli tan ɗum yoni ɓilade sukaɓe fati ɓe jaafe ino konno ɓe andirno ɗo e seeɗa yewtere meɗen noon noddirten tous o grain nde waran warde ni hooran warta jambinde nde